Ndayimvela kutali alisi ndigonela ine inu Yehova.
You are the final say.
Matenda anga wati alibe mankwala inu Yehova.
You are the final say.
Ambiliwa kutoka hakuti ndili nditsoka ndika mayenda kunyoza hakuti simu ndikonda hakuti ndilibe chuma pokona panga pampasa haiwala mumalanda mukafuna mumapasa sokolo langalo wala ndidakalibe ndi hopu muzandichosa ndikukhala kukandifikisa patopu muzandiveka sofala muzandichosa manyazi muzandipasa mankhwala matenda wose wa madzi
Yehova.
Kumwamba zose zimuka makamba ndika pemphela amamva tsikulina adzayankha amangoona kumwamba zose zimuka makamba ndika pemphela amamva tsikulina adzayankha
zaka zitatu zadutsa posamuona mwana nebo antwa kumbose kanyogodo
Baba.